DarjeelSafi.com. Sema
La la la, ako kapeni ka area, na kakitaka mwichapa, na kula kiapo ndai hapa, aje, si don't connect nikirusha mami stare, viungo wene nguwa mwili hatare, wine and cut nishikishe male, tuende maeneo chumailale
nane. Mimi ni boy kijana wa ingo, napenda njugu na mukombero, kingo masel napenda matingo, kifo cha mende ama wagido.
Fadeleva makanga, leo ni kifo cha mende.
Sema uiaya,
leo tunavunja kitanda, udonjo kudunda na yeye.
Ya, maji mipatana na waya ya stima. Hata ya sina, naipiga kijonsina. When I'm done, you can't see me. Ah, vuta kaya, harufu mbaya. Nia manjege na manduku lumbaya. Unaishi wapi ya haya, notoka wapi ulaya.
Nyashi yake soft, kama matires. Na ipapase na nitoa stress. Kama mzinga ni jaka bless. Na majirani wata witness. Ia ni bad boy kijana wa ingo. Napenda njugu na mukombero. Kingo masel napenda mastingo. Kifo cha mende ama wagido.
Ufa deleva makanga.